News just in. There seems to be a shortage of makeup in Nairobi. The ladies are going crazy, but one family seems to have the solution. The Ochungulo family.
Juzi, ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae italiano wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndo tajwama na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Siri yangu when I wake up. I bake up. Siri yake when she wake up. Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Clop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Sit, sit, sit here, do reveal, brother. Sit, sit, sit here, God and my father. D, Nikona kiss for the city. King Ping, sweet thy city. Tycoon, paka kario bangi. Papa jua goro na manjiri. Nina madem uleta ushuru. Madema poko uzia uuru. Madema pedi buruburu. Madema safra kutoka udhiru.
Yes, hello. I was wondering if you could play that song again.
Which one, man?
The one that goes
hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Ongeza volume yeah. Tu nyamisha speaker. Namdinya na jiba kani watika. Namdinya na jiva. Namdinya ka FIFA kimkasirisha. Namdinya kwa pipa. Namdinya kwa Nissan mukinilipa. Namdinya kwa G-Class. Ay. Nabonga vetaka. Hamwezi nkataza kaina kumiza. Kuna Daudi kabaka. Ndo upate baraka na ukiniuliza. Unapenda mahaga. Yade mkahaba na kikulisha. Utalazwa Kenyatta. Ushono viraka.
Ezekiel mtu anasikia mtoi wako anasikiza gengeton. Ezekiel mtu anasikia bibi yako anapenda gengeton. Maheta heta ni wengi na watairi leo na masheti. Au bichiri amboru kwa gazeti. Headline news teli. Na leo si kam harusi na kam na bakuli meja matusi. Na wamadaka HIV virusi mnatupangia sisi mazishi. Wajinga, wajinga. Wajinga nyinyi, wajinga, wajinga. Mutu wache sisi, wajinga, wajinga. Wajinga nyinyi, wajinga, wajinga. Mutu wache sisi.